Essule ana mwetano. Era natebwe muli gabana n'obulwensi okuwa obusika muwanga ekitone eri Mukama omugabo gw'ensi omutukuvu obuwanvu bwagwo buliba buwanvu obw'emmuli obukumi bubiri mu enkumi ttaano n'obugazi kakumi guliba mutukuvu mu nsalo yagwo yonna okwetooloola. Ku gwo kuliggibwako olw'ekifo ekitukuvu ebikumi bitaano obuwanvu n'ebikumi bitaano obugazi okwenkanankana enjuyi zonna n'emikono amakumi ataano olw'embuga yaako enjuyi zonna. Era oligeza ekigera kino obuwanvu obw'obukumi bubiri mu enkumi ttaano n'obugazi obwa kakumi n'omwo mwe muli ba awatukuvu awatukuvu ennyo. Ogwo gwe mugabo gw'ensi omutukuvu guliba gwa bakabona abaweereza ab'omu watukuvu abasembera okuweereza Mukama, era kiriba kifo kya nnyumba zaabwe era ekifo ekitukuvu eky'awatukuvu. Kale Abaleevi abaweereza ab'omu nnyumba baliba n'obukumi bubiri mu enkumi ttaano obuwanvu n'akakumi obugazi okuba obutaka bwabwe ku bwabwe
olw'amayu
amakumi abiri, era muteekangawo obutaka obw'ekibuga enkumi ttaano obugazi n'obukumi bubiri mu enkumi ttaano obuwanvu okuliraana ekitone eky'omugabo omutukuvu buliba bwa nnyumba yonna eya Isirayiri. Era buli ekiriba eky'omulangira kiriba ku mabbali g'omugabo omutukuvu n'obutaka obw'ekibuga eruuyi n'eruuyi mu maaso g'ekitone ekitukuvu ne mu maaso g'obutaka obw'ekibuga ku luuyi olw'ebugwanjuba ebugwanjuba ne ku luuyi olw'ebuvanjuba ebuvanjuba, n'obuwanvu nga kyenkana n'omugabo ogumu ku migabo okuva ku nsalo ey'ebugwanjuba okutuuka ku nsalo ey'ebuvanjuba. Buliba butaka gyali mu nsi mu Isirayiri, so n'abalangira tebalijoogana te abantu bange, naye baliwo ennyumba ya Isirayiri ensi ng'ebika byabwe bwe biri. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, "Kibamale, aye abalangira ba Isirayiri. Mujjeewo ekyejo n'okunyaga, mutuukirize omusango n'eby'ensonga, abantu bange mubaggyeko obukamuzi bwammwe," bw'ayogera Mukama Katonda. "Mubanga n'eminzaani ey'amazima, ne efa ey'amazima, n'ensuwa ey'amazima. Efa n'ensuwa bibenga bya kigera kimu, ensuwa ejeemu ekitundu eky'ekkumi eky'ekkomeri, ekigera kyayo kibanga ekkomeri bw'eri. Ne sekeri eriba gera amakumi abiri, sekeri amakumi abiri ne sekeri abiri mu ttaano ne sekeri kumi na ttaano, maane yammwe bw'eriba bw'etyo. Kino kye kitone kye munaawangayo, ekitundu eky'omukaaga ekya efa ekiggibwa ku kkomero ey'eŋŋaano, era munaawanga ekitundu eky'omukaaga ekya efa ku buli kkomeri eya sayiri.
N'omugabo ogw'amafuta ogulagirwa
ogw'oku nsuwa ey'amafuta gunaabanga kitundu kya kkumi eky'ensuwa ekiggibwa ku kkooli, z'ensuwa kkumi ye komeri, kubanga ensuwa kkumi ye komeri. N'omwana gw'endiga ogumu ogw'omu kisibo oguggibwa ku bikumi bibiri ku malundiro amagimu aga Isirayiri olw'ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe okubatangiriranga, bw'ayogera Mukama Katonda. Abantu bonna ab'omu nsi banaawanga olw'ekitone ekyo olw'omulangira mu Isirayiri. Era omulangira y'anaawanga ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo eby'obutta n'ebiweebwayo ebyokunywa ku mbaga ne ku myezi egyakaboneka ne ku ssabbiiti, ku mbaga zonna ezaalagirwa ez'ennyumba ya Isirayiri. Y'anaategekanga ekiweebwayo olw'ekibi n'ekiweebwayo eky'obutta n'ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe okutangiriranga ennyumba ya Isirayiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, "Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'omwezi olw'olubereberye, oddiranga ente envubuka eteriiko bulema n'olongoosa awatukuvu. Ne kabona atolenga ku musaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'aguteeka ku mifuubeeto gy'ennyumba ne ku nsonda ennya ez'omugo gw'ekyoto ne ku mifuubeeto egy'oku mulyango ogw'oluggya olw'omunda. Era okolanga bw'otyo ku lunaku olw'omwezi olw'omusanvu olwa buli muntu asobya n'oyo atalina magezi." Bwe mutyo bwe munaatangiriranga ennyumba. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi n'ennya mubenga n'okuyitako embaga ey'ennaku omusanvu, emigaati egitazumbulukuswa gye ginaaliibwanga. Awo ku lunaku olwo omulangira yeetegekerenga yennyini n'abantu bonna ab'omu nsi ente okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Nemuna kwa musambe zembaga, atege kenge chue wae choke wele mukama, ente musambu, nendi genume musambe zitaliko bulema, bulunaku okumarake naku musambu, nembuze nume bulunaku okuwe chue wae olwe chibi.
Elatege kenge chue wae chobuta.
Efa ya ante, ne efa ya ndiga enume, na buli efa yini ea mafuta. Mumwezo guo musambu, kunaku olwo mwezo ole 15 mumbaga, akolenga bwatyo okumala ennaku omusanvu ng'ekiweebwayo olw'ekibi bwe kiri n'ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta n'amafuta nga bwe gali.